Ibyahishuwe umutwe wa 13. Nyuma mbona igikoko giturumbutse mu nyanja cyari gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Buri hembe ryari ritamirijeho ikamba, naho kuri buri mutwe handitswe izina rituka Imana. Icyo gikoko nabonye cyasaga n'ingwe, amajanja yacyo yasaga n'ay'ikirura, naho umunwa wacyo ugasa n'uw'intare. Cya kiyoka gihe icyo gikoko ububasha bwacyo n'intebe yacyo ya cyami n'ubushobozi bwacyo bukomeye. Mbona umwe muri ya mitwe yacyo usa n'uwari warakomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwari rwarakize. Abatuye isi bose baratangara bakurikira icyo gikoko. Nuko bose baramya icyo kiyoka kubera ko cyari cyahaye igikoko ubushobozi. Baramya n'icyo gikoko ubwacyo bavuga bati,
mbese ninde uhwanye n'iki gikoko? Ninde wagihangara akakirwanya?
Icyo gikoko cyemererwa kuvuga amagambo y'ubwirasi atuka Imana no gukoresha ubushobozi bwacyo hagashira amezi 42. Nuko gitangira gutuka Imana, gituka n'izina ryayo n'aho ituye hamwe n'abatuye ijuru bose. Icyo gikoko cyemererwa kurwanya intore za Nyagasani no kuzitsinda, gihabwa ubushobozi bwo kwigarurira imiryango yose n'amoko yose, abavuga indimi izo arizo zose n'amahanga yose. Abatuye isi yose bazakiramya, ni ukuvuga abatanditswe kuva isi kiremwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama wishwe.
Ufite amatwi yumva ngaho niyumve.
Ugenewe kuba imfungwa nta kabuza azafungwa, naho ugenewe kwicisha inkota nta kabuza azicishwa inkota. Ni ngombwa rero ko intore z'Imana zigumya kwihangana zikaba n'indahemuka.
Nuko mbona ikindi gikoko giturumbutse kuzimu, cyari gifite amahembe 2 asa n'ay'umwana w'intama, nyamara kikavuga nka cya kiyoka. Cyakoreshaga ubushobozi bwose cyahawe na cya gikoko cya mbere, nacyo kigihagarikiye. Cyahatiraga isi n'abayituye kuramya icyo gikoko cya mbere cyakize uruguma rwica. Icyo gikoko cya kabiri cyakoraga ibitangaza bikomeye byo kwemeza abantu, kikamanura umuriro mu ijuru ukagwa ku isi abantu babireba. Bityo kiyobya abatuye isi kubera ibitangaza cyemerewe gukora, gihagarikiwe na cya gikoko cya mbere cyabwiraga abatuye isi ngo bareme ishusho y'icyo gikoko cyakomerekejwe n'inkota, ariko kikarenga kikabaho. Icyo gikoko cya kabiri gihabwa ububasha bwo guhumekera kuri iyo shusho y'icya mbere ngo kiyihe umwuka ibe nzima, kugira ngo ibashe kuvuga no kwicisha abantu bose batemera kuyiramya. Maze aboroheje n'abakomeye, abakire n'abakene, abigenga n'abakoreshwa gahato, bose kibahatira gushyirwa ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo no mu ruhanga, kugira ngo hatagira uwemererwa kugira icyo agura cyangwa agurisha adafite icyo kimenyetso ari cyo zina ry'igikoko cyangwa se umubare uranga iryo zina. Aha niho hagomba ubwenge. Umunyabwenge nafindura umubare w'icyo gikoko kuko uranga izina ry'umuntu.
Uwo mubare ni 666.